Yankee supplier. Don't come.
Immortal.
Oh, you bad. Yeah. B-boy Dutch. Let's go. On the beat. Hivi bado mnabishana, tafanya kutwa kusutana. Onami ananipenda, minafanya kula veti. Atonitenda hata kama kimchiti. Anza wapige mawe hawatoweza, pezi letu lenyewe linajeleza. Sisi humu tu, yani humu tu, mambo humu tu, yani humu tu. Jamani sisi hivi tu, yani hivi tu. Wa moto sisi hivi tu, yani hivi tu. Anajua my love does, anajua my pens, anajua shosho, anajua motundu. Anajua my love does, anajua my pens, anajua shosho, anajua motundu. Dodo, dodo na lila, dodo, dodo na lila John. Dodo, dodo na lila, dodo, dodo na lila. Anza wapige mawe hawatoweza, bezi letu lenyewe linajeleza. Sisi humu tu, yani humu tu, mambo humu tu,